tuagizi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatombea mikosi, tunalindwa na sabuni peke.
Kibana ba
Batman
Chupamkana Charles.
Anasema rumba, rumba ya kulini na nafanya makusudi kushindeza chuki zao. Tena wanafiki bado nakula nao, na haini pishi da riziki ya watoi wao. Ex wangu wanatamani na chiki, nifubaye niishe nidhaliliki. Adui zangu wanatamani waniziki, nimechoka mbaya na mwisho nifilisi.
Atuwa kisi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatumbea mikosi, tunalindwa na sabuni.
How 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 how, wana nisema mimi hawauni yao. How 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 how, wakiomba mabaya yanarudi kwao. How 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 how, wana nisema mimi hawauni yao. How 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 how, wakiomba mabaya yanarudi kwao.
Atuagizi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatumbea mikosi, tunalipa na sabuni.
Wanafiki tunaishi nao, wanachuki tatha labda tunaishi kwao. Wanashindwa kurisi nyumba na mali za baba zao, chamushangaza wanarisi tabia za dada zao. Ex wangu wanatamani niachike, nifubai niishe nidhalilike. Adui zangu wanatamani nizikwe, niwe choka mbaya na kesho nifilisi.
Atuwa kisi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatumbea mikosi, tunalipwa na sabuni.
Sema mimi hawauni yao. How 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 how, wakiomba mabaya yanarudi kwao. How 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 how, wana nisema mimi hawauni yao. How 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 how, wakiomba mabaya yanarudi kwao.
Atuagizi na mabosi.